Mokgwa wa di-AI Mangaung o etse hloko karabo ya Komishene ya Ditokelo tsa Botho e kentsweng ke mokgwa wa di-AI ka kgwedi ya Hlakubele, March, mabapi le dikgwerekgwere tse tshologang ka hara motse wa Mangaung. Komishene ya Ditokelo tsa Botho e theilwe ho ya ka Molaotheo ho batlisisa ditletlebo tse kgahlano le ditokelo tsa botho. Karabo e tswang ho komishene e bontsha ka botlalo hore masepala wa Mangaung o hlolehile ho nka boikarabelo le ho lokisa le ho thibela ho tsholoha ha dikgwerekgwere ka hara motse. Ho hloka boikarabelo bona bo bontsha hantle hore masepala wa Mangaung o beile maphelo a baahi kotsing ka ho se lokise ditletlebo tsena. Ka lebaka leo, komishene e nkile qeto ya hore ditletlebo tsena di hlahlobisiswe ho kenyeletswa le tse ding tse ileng tsa kengwa ke mekgatlo ya baahi nakong e fetileng. Re le mokga wa di-AI re tla tswela pele ho sebeletsa setjhaba le ho sireletsa ditokelo tsa baahi ka hara profensi.